da ekkitinol ɗiɗaɓol ngol wi'ete noy Allah wa'i. Ngol ɗo tawe nder laatanoji go'o go'o. Assalamu aleykum mon onon sobiraɓe heɗitoɓe, min kofni on be inde Allah jawmu salama, giɗɗo ko moye fama e ɗowo dow laawol gongaku ngol o diidi e o mara salaman gonduka ha foroy be maako. Min ceerake lortaki amin hannde ngam andin go'on siriya mon dow kalimawol laawol gongaku. Nder siriyaji ɗi en limtan tarihaji annabo en Allah be tokkidirki. Min ɗon numa widitaago bindi ceniiɗi ɗi annabo en bindi bolwanɗi dow laawol gongaku ngol Allah maɓɓiti ngam haa neɗɗo heɓa laataago gonduɗo yeeso maako. Hannde kadi en puɗɗan ekkitaago deftere arandere nder bindi ceniiɗi, deftere artunde nde Allah jippini dow annabi Muusa. Allah wi'i annabi Muusa ko o windata, nden o windi ɗum. Kanduɗum anden deftere artunde nde tawreta, ngam ɗum caɓɓawal ngal Allah wallini haa famtina en ko o wi'ata nder defte tokkiiɗe ɗe annabo en. Wakkati to en ɗon ekkito deftere nde, en lugginan andal meɗen nder gongaji feere-feere kanduɗi. En ekkititto kuuje ɗuɗɗe dow Allah e zaati mum. En ekkititto ko laarani haala malaa'ika'en e seydaanu bo, asamanji e lesdi, dabbaaji e neɗɗo. En ndaaran noy hakke nastiri duuniyaaru e noy ɗum wardiri be bonondaaji e boneeji nder maaru. Ammaa en liŋan be de'ere laawol kisnam ngol jawmiraawo maɓɓiti ngam haa hakke en ngartana mo e keɓa kawtal bonngal be maako. Nder taarihaaji artuɗi en keɓtan yimɓe artuɓe hakke artuɗo, artuɗo mbarugo hoore. En janngan ko winda dow diinaaji kalluɗi artunooɗi annabo en artuɓe, ummaatooje artuɗe. Kiimooɗen bo seɗɗa dow taariha Aadamu e Hawwa, Kayinu e Haabila, annabi Nuhu e ilam tuufaane, annabi Ibrahima e dokkal maako ngal o waɗi. En ngi'an bo taariha Ismaa'iilu e Isiyaaku, Isuwa e Yaakubu, Yusufu e derraaɓe muuɗum halluɓe. Deftere arandere nde tawreta ɗon jogi ɗum fuu, koma ko ɓuri non. Yo kadi sobiraaɓe heɗitooɓe, min ɗon ngelo on ɗo keɗito be hakkiilo, ngam wakkati waɗi haa janngen be tokkidirki nder defte ceniiɗe.
Nder deftere tawreta artunde haa ayaare arandere her fasluwol aranol, ndaa ko janngeten. Haa fuɗɗam Allah tagi asamanji e lesdi. Haa ɗon puɗɗirten ekkitinol men dow bindi annabo'en, ngam haa ɗon Allah be hoore mum fuɗɗi deftere muuɗum. Haa fuɗɗam Allah tagi asamanji e lesdi. Ayaare nde ɗon waɗa haa kiimooɗen. Ɗume artino wonugo diga asama e lesdi tagaaka? Ɗume wonino digam Allah tagayno duniyaaru tawon? Bindi ɗon mbiya en walaano koo ɗume, sey Allah tan. Sabiida man ɗum wi'a haa fuɗɗam Allah. Ko ngi'eten e ko memeten fuu ɗon be fuɗɗam. Daayiiɗum nder caaliiɗum woodino wakkatiyel ngel walaano asama e lesdi, walaano mbeela, non boo leɗɗe. Haa fuɗɗam diga Allah tagayno asamanji e lesdi walaano naange, naa lewru, naa koode ko wonanno nder asama ba ngi'eten jonta. Haa fuɗɗam walaano yimɓe koma malaa'ika'en, nden woodino wakkatiyel ngel walaano koo ɗume, wala, sey Allah tan. Ngam maajum en ɗon jannga haa ayaare arandere nder deftere artunde ko laarani bindi ceniiɗi. Haa fuɗɗam Allah tagi asamanji e lesdi. Bindi mbi'ay diga fuɗɗam Allah e malaa'ika'en, koma diga fuɗɗam Allah e neɗɗo? A'a, bindi ceniiɗi ɗon mbi'ay diga fuɗɗam Allah. Haa fuɗɗam yaake walaano koo ɗume tawon, ko malaa'ikaajo malla neɗɗo woodino geeɗanɗo gooto tan, ɗum Allah tan. Ndaa hunde woore nde haani ekkitooɗen nder ayaare artunde diga bindi ceniiɗi. Allah walaa fuɗɗam. Allah o tagaaka, Allah o jawmiraawo duumiiɗo. Ko annduɗen e ko ngi'eten nder duuniyaaru nduu fuu mari fuɗɗam. Ammaa Allah walaa fuɗɗam, o walaa iwde, o walaa nanndu. Kanko tan wonno diga fuɗɗam. O danyaaka, o tagaaka, o tagay hoore maako. Ngam man en ɗon jannga nder bindi ceniiɗi. Haa fuɗɗam Allah. kanko fere mako woni mo wala iwde, kanko woni no ha foroy e o yelan ha foroy, inde mako dumido. Bana no o woni no jonta non o woni no Kenya. Ko mo woni no Kenya o wonan non ha foroy, Allah o waylatako sam. Wodi hunde fere nde mbaweten ekkitago diga mo ayare wi'ande ha fuddam Allah tagi asamanji e lesdi. Nden kam Allah o mawdo. Allah tagdo kuje fuu, o ɓurduɗo dow koɗume fuu e dow kuje fuu. O Allah tagowo. Haqiqa enen anduɓe Allah en mbi'an ɗum be ɓernde woore, Allahu akbar. Allah o mawdo, o wala nandu. O ɓuri ko yeɗata nder duniyaaru fuu bawre, mbeela, hendu, naange e koode. O ɓuri ruhuji e yimɓe hikma, teddungal wodanimo ha abada abadin. Bako anduɗon mahowo suudu ɓuri ndu saman, ngam man Allah ɓuri kuuje fuu saman ngam kanko tagiɗe. Allah o ɗon dow ko ɗume ngam kanko tagi kala ɗume fuu. Allah o mawɗo, o yeediri be bawɗe maako, o wala haaje ko ɗume, wala marɗo mo. Allah ɓuri kuuje fuu mangu, o maray haaje ko ɗume, o maray haaje neɗɗo, kanko wonete ɓurduɗo. Enen yimɓe en ngoodi haajeji jurum. Kala nyalɗe fuu en mari haaje foofugo e ɗanaago, nyamgo e yargo. En ngoodi haaje naange e iyeende, nguure e ndiyam, limce e cuuɗi, baaba e daada, soobiraaɓe e ceede e ko nandi bee mum. En ndaarole bana noy haajeji men mawniri, ammaa jawmiraawo tagɗo ɗum fuu walaa haaje koo ɗume. O meeɗay maatugo doɗo, o meeɗay ɗomɗugo, comri riwanake mo. O wala bandu bana goɗɗo, o wala kakaadi, o wala reere, o Allah duumiɗo cembiɗɗo. Jonta en ɗon nasta jaamol tilimgol. To ni Allah nanday neɗɗo e o maray bandu bana meɗen, nden kam noy o wayi? Binndiɗon jaabo jaamol ngol ɗi mbi'i, Allah o ruhu yiɓɓe sujidango mo sey ɓe laato dañaaɓe ruhu goonga. Noy Allah wayi? Allah o ruhu. Neɗɗo o ɓanndu e ruhu, ammaa Allah o ruhu tan. Nder duniyaaru men woodi wi'anɓe, mi laarata Allah, nden kam Allah walaa. Haa yeddanɓe goodeeki Allah, min ngiɗi min ƴama ɓe ƴamɗe seɗɗa. On meeɗi laarugo gabbel henndu, malla maa kenel ngel poofroton na? On meeɗi yi'ugo henndu na? Henndu goɗɗo fotaayi yi'andu, ammaa on anndi henndu ɗon ngam on ɗon ngi'a ko ndu waɗata. Ngam on ɗon ngi'a ndu ɗon dimmba leɗɗe, ammaa goɗɗo fotaayi yi'andu, ndu nanngataake. Ammaa on mbaawan maatugo kenel maaru peewngel, non bo Allah wayi, o yi'ataake sam ngam o ruuhu. E yimɓe ɓen marɓe banndu potaayi ngi'a ruuhuuji. Ngam man en anndi Allah ɗon, ngam sabiida en ɗon ngi'a tage fooji maako. En mbaawata faamugo noy Allah wa'i, sey to en ekkiti wolde maako be hakkilo. Sey laatooɗen en hakkilɓe dow ko o wolwi nder binndi ceniiɗi. Diga binndi en ɗon ekkito no Allah o ruuhu, e ruuhu Allah walaa keerol. O ɗon kootoy, Allah o ɗon dow koo ɗume fuu e dow kala kuuje fuu. Kanko hebbitinta koo ɗume fuu, o ɗon yi'a koo ɗume fuu. Jemma e naange fotananmo, to a suudake nder suudu ma, Allah ɗon ton e o ɗon yi'e. Walaa ko Allah annda, o anndi numooji mon e anniyaaji ɓerɗe mooɗon. Allah mawɗo. Nden noy Allah wa'i? Ndammitinen maa ko njannguɗen hannde. Allah wa'ay bana koo moye fuu. Allah o Allah mo walaa nanndu. Nder ekkitinolji yeesooji ɗi siriya men ka laawol goongaaku, en lugginan faamu men dow haali Allah. Nder binndi ceniiɗi, Allah woodi innde teemeɗɗe. O jawmiraawo, ɓangiiɗo, cemmbiɗɗo, tagoowo, jawmu ngeendam annoora, goongaajo, ceniiɗo, jawmu enndam, Allah mo yiide. O Allah geeto e goonga. Haqiiqa Allah mo tagi asamanji e lesdi diga fuɗɗam, kanko woni ɓurduɗo. Ngam man binndi ɗon mbi'a, kay jeynitaare Allah ɗuuɗi masin, faamu maako e anndal maako heɓtataake.
Haa maako de iwi, haa maako ɗe loroto bo. teddungal latanomo ha foroye. Banguki majum latoto nder sa'ire fottande be muyo Allah, mardo barka fu, bawdo fere mudum, lamido lamlambe, jaumirawo jaumirabe, kanko fere mako woni dumido. Odon jodi nder annora kabadatake, wala neddo medi yugomo, wawata yugomo bo, teddungal e bawde dumide latanomo. Amina. Nder bindi, annabi Musa manti Allah nder yimre banande, o wi'i, ya Allah jaumirawo mardo bawde dow ko dume fu, kuude maada de mawde de kaydiniide, an laamiido ummatoje, laabi maada fu di pottudi di gondudi, moy mo hulatama ya jaumirawo, moy saloto teddingo inde maada ngam an fere ma aceniido. Allah o mawdo, ni ayare artunde jangini ende don wi'a, ha fuddam Allah. Nen, yaso birabe heditobe, hani njogoden der hakilo men, gonga ka nanden hande, ha fuddam Allah, kanko fere mako yedino. Gam dalila man, Allah tan wawi wanginan goen, gonga chali no ka diga fuddam. Allah fere muwawan wanginan goen, gonga tammika yallir goha alahira. Allah fere muwawan famtin goen, gonga mudum. Oho! En andi wodi wiyanbe, wala mo wawi andugo Allah mallama ko tammi latago ha alahira. Amma bindi annabo en bi'en, en anditan Allah e en andan toy ndumoytoden. Ngam majum wolde Allah wi'i, onon nuddinbe biddo Allah mi windani on dum ngam ha andon fakat on ngodi ngendam ndumidam. Amma dum lati bana ko winda. Ko goddo meday yugo malla nanugo, ko goddo meday numugo bo kanjum Allah taskitinani yitbemo. Amma enen, Allah andini en sirri mum be ruhu ngu o hokki en. Ruhu majum don widito kodume fu, ko nufayeji Allah luggudi bo. Onon hedibe min hande, ko moy anditi Allah na, malla on don andiri modo o Allah tago tan. Dayido mo andaka sobirabe. Allah yidi andon mo ngedon be mako ha foroy. Bindi annabo en don jangina en noy kebreten kawtal bongal be Allah. Amma hani mabbiten nande men, hakkiloji men e berde men hedi wolde mako. Nane ko Allah wi'ata nder bindi mum cenidi. Kadi gailite haam, kise onon yimbe duniyaru fu, ngam min woni Allah, wala goddo fere sam. So birabe heditobe min getti on, to Allah mui der sirya men yeso ha, en putdan ekitinol men tatabol bietengol malaika en eseidanu, taybe iwi. Allah barkidin on, hapamun viditago ayare bindi cheni dindee. Allah o ruhu, yitbe sujidan gomo sebe lato danyabe ruhu gonga.